mu kama katunda wangi omunene eyantonda ela manyi bwensula sinzo Kama katunda wangi Omunene eyantonda Ela manyi Bwensula Sinzomu Mukama katunda Agabo mulamu Ela kuma Nkusaba chimutata Ulilizo kusaba kwange Bambi kusaba chimu ya kuza Yanukule sala yangi kuba Nesize kwe katunda wangi Nekute kukwe mutonzi wangi Mukama nesize kwe musonga zangi Kusabonwa ni entalo abala benze baleta Wansi webigere byo mukama nkusaba onyambe Buli kyenkwatako kyesiba abalabe nabo banji Emirimu gyesiba emirwadde bituluma bye tutamanyi Oli musawo asinga mukama sasira Kimanyi situkiridde mu maso go kitange naye manyi Wene nenyo sonyiwa Ela manyi Wensa vohulira Baka deva Mbankumire Bawonye birwati Ebi baluma tata Nesize kwe Katunda wange Nekute kukwe Mutonzi wange Mukama nesize kwe Musonga zange Kusabonwa ni entalo Abalabe zebaleta Osobola, mukama, osobola Osobola, okuchuse mbira Nze manyo osobola
Osobola,
mukama, osobola
Osobola
Woba wawango satanieri no muonya empologoma Mpulopera mukama, wanukunsi Abana babantu Teba sasira baline mitima Mbano balunya Oba menyanga teba tide Na ye manye Mukama osobolo kunyamba Oh 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 Nesize kwe Katunda wange
Nesize katunda wange
Nekute kukwe Mutonzi wange Mukama nesize kwe Songa zange Sabonwa ni italo Abalabe zebaleta Nesize kwe Katunda wange Nekute kukwe Mutonzi wange Mukama nesize kwe